Kibamba, kito kunyema, yupi unapenda chibonge ama mwembamba?
L'écran digital.
Kiukweli Mungu, fundi sana. Kiukweli sagodi, fundi jama. Nyeuyu Mungu, fundi sana. Kaipamba dunia. Katuleta wanawake. Unaweza jichagulia. Yani kila mtu na wake. Nara katika hii dunia. Uwe na mwanamke. Yule nae kubunia. Sio marupe rupe. Kibamba, kitu kunyamba. Yupi unapenda chibonge ama mwembamba? Kibamba, kitu kunyamba. Napenda chibonge ama mwembamba. Kibamba, kitu kunyema. Yupi unapenda chibonge ama mwembamba? Kibamba, kitu kunyema. Yupi unapenda chibonge ama mwembamba? Sura visura Wengine wanapenda wenye chura wakusaura We dada njoka tukuone. Nonyesha uremo wako na vyoringa tukuone. We dada njoka tukuone. Nonyesha bodi yako na vocheza tukuone. We dada njoka tukuone. Nonyesha uremo wako na vyoringa tukuone. Dada njoka tukuone. Tonyeshe bodi yako na vocheza tukuone.
Asetati Tungusha, you know. Kati, kata, you know. Alezu, you know.
Chibonge ama mwembamba. Kibamba, kitu kunyema. Yupi unapenda chibonge ama mwembamba? Kibamba, kitu kunyema. Yupi unapenda chibonge ama mwembamba?